najisikia kama napaga, kama vile nimekulada. Najisikia nataka kugawa, nataka kunawa na nataka kulala. Najisikia nataka kupa, najisikia nataka kukaa. Jicho nyanya chungu cha mkaa, domo zeke zungumza. Najisikia kama nime fall in love, najisikia kama ninataka kugo. Najisikia hizo ishu nisizi solve, kubato bato bato na watoto. Mina jisikia chemicali, chemilai. Izi floating di kali, very bright. Nisha kula vyombo atali, mbali mbali. Kama gari spiga atali, so brana. Najisikia, najisikia, bomba. Najisikia, 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 bomba. Najisikia, najisikia, bomba. Najisikia, najisikia, najisikia. Najisikia, woo, woo, woo. Najisikia, yeah, yeah, yeah. Najisikia, woo, woo, woo. Najisikia fresh as hell. Najisikia kuwa kimalaya, nidange dange nende zangu laya. Nipate lija mali mba kwaya, nilipore pole kila kitu lite fire. Najisikia leone na fuba, sipandi dala dala itauba. Najisikia poa guda guda, nipunguze minyama niwe kama uda uda. Najisikia fresh as hell, au mnasemaje maze. Kama bata liendele, au tupore pole kwanza aje. So clean nigga, usiniguse. Slow slow na usikurupuke. John Joe ovyo nikurushe. Vile najisikia mamba ex usikumbushe. Najisikia, najisikia, bomba. Najisikia, 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 bomba. Najisikia, najisikia, bomba. Najisikia, najisikia, najisikia. Najisikia, woo, woo, woo. Najisikia, yeah, yeah, yeah. Najisikia, woo, woo, woo. Najisikia fresh as hell. Warangwe, tushakula vitu vyetu sasa, ni mwendo wa kujisikia. Mada. They go me come me go. Najisikia, najisikia, najisikia. Kuna nyayo. Tukune nyayo. Nasema hivi, kuna nyayo. Kama nyayo. Tata pepe kuna nyayo. Hey, dupa man. We be killing them. Atutaki kubato bato. Mi sitaki kubato bato na watoto.